kutula nesirika nga ndaba webya kyamye ntuse tuwayemu gwe banyiza ko n'abanyiziza kakano mbagasowamu ebyange byangerinnyo ye kakati musibe mutyamwe bale kusesamu ntuse ku mulembe olaba mbadde enjiyaluli ebyokubeeka kati kakateke mwakkiriza asigenda kubaweza buli lwenda bakakize nga kasula mundu nekuluno nnyinawo kyenalabye gwe kufuna n'otuula bakulu kibeera kibi sente ye mugenya atalaga bwozifuna n'otuula linda lweziriggwawo gwe watuulira ng'olusi yaziina atandika kuyimbira n'akayimba nassamba munaffe yali akulembedde leegere yali akulembedde baba omali ye mugenya atalaga yali akulembedde ayabisa okufaanana esuufu tofunanga n'otuula n'abaafuganga baggwamu eyatuulirwa luli bwe kyaliwo kayimbemu olumye yali atuula ale kyawambagambyeko manyi bakonye kusolo bonno sente singa muntu ku duniya ye mukwano gwasinga naye manya munnaku kitegeeza olina omugendeera yakusitula eddaala ate mukukanaavaawo kyobola baba musibyanjegere ng'omulalu bwabeera bwe yesimatulabulawo zera babande kifuule mu njogera kusumula olwosiko nolaweefuumuuka kyekizimpisa omulalu zaabubadiza okuzifuna nnyangu naye ssebo zibeezaawo gwolaba zikumira ebyeyasaanira okutiibwa ennyo olw'okubeera n'omulalu zitwekozakoza kale ebintu osanga olina b'ekikanga laazima yabeegobako nga n'emikolo atuuka budde bw'abagenyi tanenyezebwa kuba se baazirina kaluba olumbe lwalibaawo kwekwabya mukuba babbize siringi seemuwaga bingi ebikyusibwa sebola omuntu omu kugambye n'abonyaabonya ekikambo tannajja nammwe ab'obuyinza mbabbirako mweyisa engeri esaana kuba obuyinza buggwawo ng'olusi gwe wajonyesanga ennyo olw'obuyinza mwotudde kakati ate yabulimu ng'atandika kukoloobya nti munnaffe yali akulembedde lengere yali akulembedde lengere yali akulembedde baba omali ye mugenya atalaga yali akulembedde ayabisa okufaanana esuufu tofunanga n'otuula n'abaafuganga baggwamu eyatuulirwa luli bwe kyaliwo kayimbemu olumye yali atuula ale kyawambagambyeko manyi bakonye ku nsolo bonno bagamba buulira omugezi ng'akwata teyeekooya nnyo lowooza byennyingi ekulu noonera mu bitadde mbongo abigayaana aba munyoomi nnyo ssente lweziriggwawo ng'olinjulira olulala tofunanga birungi n'otuula kibe kyama kya mutima ye bibyo bigamba ani ssente aziina ne bwadduka leero abamwawula mpannooyo olwa bukopi azirina so nga gwenebwa okuba amasima nti weewaane waanooti era bagamba wessaawo n'olwekyo okugira ŋŋamba ntya nti ssente ne bw'oteewaana bamumanya azirina abaagala okusingawo abantu buli lwendaba ebisobye n'ezijja mukyuseemu ntumira abasiima byennyimba nammwe ababitaakanamu buli kyanga tussa kimu ogwaleero bwe gubadde omusomo kazi bwekapo yayimbye tobigabira omulala ezo ssente nkugambye zankwe nnyo otuuluka nga weerekamu by'olirangira olulala ti munnaffe yali akulembedde lengere yali akulembedde baba omali ye mugenya atalaga yali akulembedde ayabisa okufaanana esuufu tofunanga n'otuula n'abaafuganga baggwamu eyatuulirwa luli bwe kyaliwo kayimbemu olumye yali atuula ale kyawambagambyeko manyi bakonye ku nsolo bonno baba omali ye mugenya atalaga yali akulembedde ayabisa okufaanana esuufu tofunanga n'otuula n'abaafuganga baggwamu eyatuulirwa luli bwe kyaliwo kayimbemu olumye yali atuula ali nkyawambagambye.